runtii ninkaasi ninkaasi ahaa wasiirka arrimaha gudaha waa nin madaxa u ahaa isku darka labada gobol hiiraan iyo shabeellada dhexe waa ninkii u qaaday beelaha hiiraan dega dhammaantooda wax aana u cuntamin waa ninkii u diiday talada reer hiiraan in ay ka tashadaan ama ay ka goodo odayaasha dhaqanka ah ama dadka waxgaradka ah ee ku dhaqan bulshada ayagana ay ka ahaadaan kuwa bannaanka ka jooga magarab sidaas darteed asiga waan badhaliishannahay mana arki karno mana maqli karno wax uu wadana ma doonayno haddii la rabana si xaq oo xalaali ku dheehan tahay in uu shirkani u socdo waa in wasiirka arrimaha gudaha arrintan uu bannaan cid la kulmayso hadday ahaa lahaayeen odayaasha dhaqankood aniga ka mid ahay hadday ahaa lahaayeen bulshada rayidka sida social society-ga hadday ahaa lahaayeen ururka dhallinyarada hadday ahaa lahaayeen ururka hooyooyinka hadday ahaa lahaayeen siyaasiyiinta gobolka ka soo jeeda intaba cid soo dhaweysay ama doonaysa in ay la kulanto la fariisato ma laha mowqifkeennu waa mid ugaasyada beesha ugaasyada beelaha ka soo jeeda gobolka mowqifkooda ayaan ku raacsannahay haddaan nahay odayaasha dhaqanka ayaga ayaan u fadhinaa ayaga ayaan daba fadhinaa asigana ma la kulmayno ayaheelana annaga ka tashanayno haddaan nahay odayaasha dhaqanka reer hiiraan iyo ugaasyadooda